amazima mumutima nkwagala era okiraba naawe ebikolwa neneeyisa kikumala okubitegeera obuzibu bw'olina butono naye bunere kubaagalana bwe wamanya nti nkwagala wasalawo kumbonyaabonya ebyo biki Neguya, nebo bare sobi, toya gala kuku gamba ko, zoro akwa gala, mba funo uziu.
Sobia bien.